Madonna isa ina la aksa mesit. Aniga hadda ka hor maxaaladaha baan ku mishiigay meel badan aan ka soo shaqeeyay. Factory waa ka soo shaqeeyay. Daycare waa ka soo shaqeeyay. Taxi la waa soo noqday. Laakiin mal ayaan dhaxlaysa waxa arkay. Anigoo fadhigayga joogo inaa la aksa meeli karo. Laakiin sidee ku sameeyni karaa isweydiiyay. Markaas magaalada kale wareestay kadib waxaa soo ogaaday appkan waxaa lahaa Anchor podcast sameeyaan waa sida raadiyo oo kale idaacad oo kale lacag adigoo fadhigaaga aku qaadanaysa adigoo fadhisid aabbesada aku qaadanaysa hadaa u baahan tahay UAD qaabkan aku fahansiinaye.